tunyonotun fedde lulurnde la lumière wadi imadraji kiwdi les centres du wote commune o nyande noga e jene livre mars nyaloma premier tour wutiji député fanda mudun wonno faminde otobe do tabagol seraji sakade nyaw covid 19 e takade suni dabareji chenam kuncinama hore e les bureauji wote kedana adama touré goto yimbe le fedde la lumière
ko woni bangal martinde yimbe le kumpa won golleji fa hebi ngadaadi le ido laawi martinde yimbe ngadobe wotebe kabaru nyaw tabereji bamali bangal sakitaade odo nyaw e yaltugol bibbe leendi yaade wadode wote tabereji bamali bangal sakkaade nyaw o ana wonnoto kaakidi yimbe waawi lotirde juude mu sabuni soccirde juude mu alcool mu soro we ngatiteedo e hinere ana wonno nokkuje yogaaji
e wi adama touré won bubbiji taykaadi der santruji kewdi wote hono wayde kaaki lotugol juude roddi gel madun masque ko hurata kine e hunko e ko nande mudum
miden baawi wiide dido kaaki nokkuje yogaaji tan wonno sabi won kaaki lotirteede juuri gonnoode nokkuje yogaaji na damal cuudi nokkuje yogaaji to woti ngaydi wate noto di ngalaato ko heewino bureau de vote ngaydi fu wala no gel ngay jogiide alcool wala no musoro cuudirte ko hinere
de masque
to muti ton fa hande lewuddu leedindi fedde humaninde yirewere dende secteur insewari hebay fitti alaji bangal imadaraji famingol gol de wadi e wi mama kune goto yimbe le fedde de tanugol koyde yimbe le bureauji di lati sababu yafinde golle mabbe o
min taykike kaaki lotirde juude damal bureau de vote ngaydi min e woydi fu yimbe fa heew ka yaltay wadode wote wala futti dala mom joganino bangal hawtude yimbe le bureau de vote ngaydi na damal bureau de vote ngaydi yimbe faami dabereji bamadi bangal lotirde juude mu sabune wattu fu
rewbe muti kedak fi tiagal nyande noga e jena livre mars hejabe fedde rewbe ardibe na wonno der centre juudi fuf on dun no fajintini kanko fanta bacili goto e yimbe le fedde de
mi martini yimbe kumpa nokkule fu to woti ngaji watteno le gellaji mawde region mopti mi nardi be lota juudel ma sabuni ndiya fada mabbe nadde le bureau de vote ngaji ko heewi e di bureau de vote ngaji fu ana jogino kaaki lotirteede juude mi nardi be kaseme jokkina lotude juude ma sabuni wattu fu fayso be iwi do
tiagal ido wutiji premier tour yilla pelle aussi bnd yu landinal second tour o huncene hore no fewiri yalla buutude sanne foratiji rabagul nyaw o nyande wote de
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani al musaddam